w'obulabirizi bw'emikono mu kanisa ya Uganda, the Right Reverend Enos Kitto Kagodo, mwennyamivu eri amasomero agalina omuze ogw'okkoperanga abayizi ebigezo ng'agamba nti tekiwa muyizi musingi mutuufu ate n'abaana abamu bakula balimu omuze gw'obubbi. Omulabirizi Kagodo okwennyamira bw'ati abadde ku mukolo ogw'okwebaza Katonda ogwategekeddwa essomero lya St. Catherine Junior School erisangibwa essonde mu busaabadiikoni bw'esseeta Mukono olw'abayizi okuyita obulungi ebigezo by'ekyomusanvu by'omwaka 2025. Kasozi Mugagga agasakira Radio Simba ebimu ku byajje ku mukolo guno bye bino.
Bishop Kagodo, wano wasinzidde okuba abakulira amasomero obako obufaananako bwe buti.
Ennaku zino tulumwa kubanga tulidde ne ministry ng'erina okwemulukunya kunene olw'okubba kw'ebibuuzo kubanga abaana abo senga tubateekamu omuze ogw'okubba ebibuuzo. Kiba kitegeeza buli waana agenda kuleva ayina kubbawo obubbi kubbawo obubbi walaba ababbi beeyongera kubanga abamu tubateekerateekera eno mu masomero omwana naayiga tufuna ekirungi oyina kukibba. Ogwo muze mubi nnyo tukuvumirira naye twebaza nnyo amasomero agakola ne galekera abaana okukola ng'obusobozi bwago bwe gali. Ate nyakwebaza n'abasomesa, abasomesa bano bakola kinene, twebyeko abaana baffe abagwa naye ng'abasomesa be beedimye. Bw'otasomesa omwana tajja kuyita, Katonda tayinza kuleeta nti omwana akole ne ky'ataasoma wabula Katonda ekyo omusomesa kyasiga mu mwana Katonda kyazuukusa.
Sabadinkoni wese tambulabirizi bwe Mukono Venerable Canon Edward Kironde balamaze ne kwe kusinzira wano nasaba bazadde okwegendeza ku bigambo byebagamba abaana kwesa n'embeera gye babateekako. Yagamba nti oluusi efundikira abamwe baleetedde okwetamwa ate n'abalala nebeera ng'ebaleeta okukosa obulamu bwabwe.
Bazadde abaana baffe bali sensitive, bali at risk, ebintu bingi ebikanga obulamu bwabwe bali exposed ku bintu bingi. Obulamu babutwala bwe batyo olwo bebalaba ku ntimbe za television, bebalaba mu community, tebalowooza nti okufa kwangu nnyo, okufa kuli kumpi nnyo n'okusinga bye twalowooza ku mirembe gyaffe nga tukula ng'omulambo gutiisa bannange.